polisi embale rude dachi nekwato musajja yatemula muizo w'emyaka 15 mu kifo kisanyukirwamu n'oluvannyuma n'ateeka ko kakokola tondeka nyuma omukwate Kiranda Fahad wa myaka 27 nga yatemula Sumaiya Idrisa wa myaka 15 era nga ajiddwa mu kabuga ke Mayuge mu district Mayuge. Kiranda yasooka kusobya ku muwala ono mu mwezi ogwokusatu omwaka guno n'oluvannyuma n'amutugumbula. Omwogezi wa polisi mu kitundu eky'ensozi eza Masaba Roger Staitika akakasizza bino byonna.